Kia hakaitia ki tērā wai ata e te iwi kwa tau mai to tā tau kai kōrero a tuarua mo tēnei haura. Ko Charles Looker tērā kua tau mai ki te kōrero e pā ana ki tētahi o ngā hōtaka. Kātahi anō kua puta mo tētahi o ngā waiata a ko te waiata nei tauhau. Engari te tuatahi me tāwhiri a ki tātou ki te hakatau i aia. Tēnā koe, Charles, pehiana koe.
Hei, tēnā koe, whaianahau. Tēnā koutou o te tai tokerau. Oku hau kāinga.
Ai.
Kia ora koutou.
Ai, tēnā koe, hoano reira. Neira te mihi nui kia koe, korua ko tō hoarangatira a Emily. Ka hoki a kumahara i te wā i puta i tō koutou waiata tuatahi. Miro, miro. Nō reira, kua tau mai tātou ki tēnei wā. Kwa whānui ake tō koutou te tiro, kwa waihanga i tētahi hōtaka. Kōrero mai mō tēnei hōtaka mō te waiata e kia nei ko tauhau.
Ai, ko te tauhau, ko te silver eye, ko te website, kia koutou mai whakarongo mai nei. E ko te pūrāka, ko te kōrero e hāngai ana ki te tauhau. E ai ki ngā kai pūtaiao, ngā tangata pūtaiao, i tai mai tēnei manu mā ngā whā. So he manu no ahi te reiri a kē, ai. Engari mā ngā mātāwhi i mātia kē tēnei manu me tōna whānau i pupuhi mai ki kone ki Aotearoa. Nō reira ko te, me ki ko te momo mā tauranga i roto i tērā, ko te ahakoa te nui me ki o ngā āwha, ngā ngāwha, te kaho te pupuhi o te hau, mēnā ka noho tahi ai tātou, mēnā ka mahi tahi ai tātou, a ka tutu ki te mahi. Ka tae ki te noho, ka tae ki te hanga kāinga ni. Nō reira, ko tērā te taki i pērā i ngā kupu mō tēnei momo hōtoka, tēnei momo waiata a tauhau.
Ai, tēnā koe moera, kōrero, i mātakitake a hau i tēnei o ngā hōtaka. I aru atu tētahi tamaiti, tētahi wahine, o ko te whakaaro nei he manu tauhau ia i roto i te ngāherera. Nā wai i waihanga te whakaaro mō tēnei momo kiriata?
Nā tētahi o ngā tauira, kei te kura New Zealand Broadcasting School, kei o tautahi. So, nōna me ona hoa i tukua i mera mai kia māua ko Emily, mēnei hia ki ana māua ki te hangai tētahi, you know, tētahi kiriata mō tēnei waiata. And so, i roto i te rā kotahi, i hoku ki nā mātou āripene, a whakahua hoki i roto i tētahi ngāhere I think whātikau miniti pia ki te tongo o tautahi i amātou e haere rei ana ki te motu e waiata ana ki te rāwahi
Oh, tēnā pia hea world record tērā ki te waihanga i tētahi kiriata mō tētahi waiata me te mea hoki. Rawe ki te kitea e tautoko kātika nā era tauira i a koutou. He ātāhua ngā kōrero i roto i tēnei waiata. O tira o koutou waiata katoa. Engari ki te taha o te waiata. Nā wai i whaiwhakaaro nui mō tēnei momo manu me ona terenga maha.
Te ki i roto, i raro ahau i tētai taumahatanga ne, i a mātou i te tau tuatahi, i a māo ko Emily e noho ana ki te wene, harere ana ki te motu. Kare tino mōhio ki aha te take o te taumahatanga, engari i āhua pauri haere ahau. Kare tino mōhio ki aha ai, i āhau e noho ana ki te taha o tētai awa, i waiata mai etahi o enei tauhau. Nō reire, whai au tōna reo, whai atu ki te tangi o ngā reo o ona hoa, ka noho au ki reire ki te whakarongo, and mai reira, i taka mai te whakaro me, taka mai te kapa ko tōku taumahatanga, ko tōku ake taumahatanga. Engari, he taumahatanga ake kei tērā tangata, kei tērā tangata. Nō reire, mea hau ki te ahu i a rātou. Mai tērā, i tupu te kākano me ki o tēnei waiata.
Tēnā koe, Charles, mō e ra kōrero i te mea. Kua kite a tātou e ngā tatauranga o tātou a Taitamatāne Māori Hai. I runga i aua mate whakamōmori o tira ngā mate āhinenga rohoki. En koe a tētahi o ngā take nui te tai a te tāne te kōrero mō o ngā kare āroto. Anō reira, tēnā koe i whaifakaro nui ki te tohaina i aua kōrero ki a tātou. Ko tētahi mea hira hira rawa atu, kua eke tēnei waiata ki te whātekau mano tākoro i runga i a Spotify.
Ai, tino rawe te rane.
Ai, ai, pai.
Ko te maha o ngā kaiwhakarongo no ahi te reiria kē.
Ei.
Yeah, no Melbourne. Well, ko tēra te ki o Spotify, ka tāi koe ki āre ki roto ki tirohia ko wai e whakarongo ana ki ngā waiata. E ko te nuinga o rātou no ahi te reiria. So, yeah, e tohu pai tēra. Well, you know.
Well, tēnā koutou ahi te reiria. Ahakoa ko wai. Ahakoa nōhia kei te tautoko te marea i a kōrua i roto i e nei mahi. Nō reira, e Charles, he hiana hau te tuku mihi nui kia koe, kōrua ko tō hoa rangatira Emily, me te reka hoki o tōna reo waiata hoki. Kua rongo no tātai i ngā reo waiata, engari he maruti oriori tēnei wahine, nō reira, nā hau te wai mari e nui
ai,
ne.
Ai, kia nā hau, yeah. Tika tērā.
Tēnā koe. Engari, he kōrero hakakapi. I mua mai te wehenga mai, i mua mai tō wehenga mai tēnei ahi. Ka taia te hunga hakarongo ki te haere kihia ki te mātakitaki tēnei kiriata mo te waiata tauhau.
Ka taia koutou ki te mātakitaki i runga i a Pukamata. Tēnā ka kimihia i raro i te ingoa Aro Music AO. Mō Aotearoa, Music AO, YouTube hoki, mena ka purua i roto i taua search bar Aro Tauhau, ka tae ki te kimi pērā hoki.
Ai, tēnā koe, Charles. Kare he kore, ka rangona tātou i o kōrua reo i runga i ngā reo e rirangi huri noa i Aotearoa. Engari mo tēnei wā kua tai te wā kia haka i reake ngā kōrero. Kia pai te roanga ake o tō rā tuku mihi ki tō hua rangatira hoki.
Ai, tēnā koutou, tēnā koe hoki.
Ka te ake rā e tātou mā kuia ko te reo kōrero o Charles Luka. Ha kua kei te noho ki wāhi ki atu no roto mai o te kāinga i anō reira. Hea, nā mātou te waimari enui. Engari e te wei haere ake nei ko te waiata tauhau mai i a aro. Mau tonu mai.
Kei kōnei au, kei kōnei āhau, kei kōnei au, kei kōnei āhau. The silver eye led me to a stream, told his friends watch over me. He said, let's talk about the way you walk, about what's been happening. Sometimes the wind of the storm takes us somewhere we don't wanna go. If it's paradise on the other side, we don't wanna know. Breathe in, breathe out, yeah. The sun is shining on your face, on the other side. I try to hide my world inside of what's been happening. He said, let's talk about the way you walk. Don't hide at all from me. You never asked for any of this, but here I am. Sometimes the wind of the storm takes us somewhere we don't wanna go. If it's paradise on the other side, we don't wanna know. Breathe in, breathe out, yeah. Sun is shining on your face, on the other side, on the other side, on the other side, on the other side, on the other side. You never asked for any of this, but here I am. You never asked for any of this, but here I am. sometimes the wind of the storm takes us somewhere we don't wanna go. If it's paradise on the other side, we don't wanna know. Breathe in, breathe out, yeah. The sun is shining on your face on the other side. On the other side, on the other side, on the other side, on the other side.